Ekibuzo kya buyo gwe mama ne tata kusikirani.
Crane Studios.
Olufunyo omulamwa n'omudigido konza ateeka kati nkola yoki. Kabikuse mugenda kakasa nti sajja gweya bikongo. Kano omulalu kalonze mbazo laba abadde atukangisa migo. Kitegeeza lulumba kalindi ateesegerinda kabalangulo gwe. Abali mu bbala lyange mutooke n'endiwulira zaali mputtu ezo. Mutinna abatandekerera mukama yeebala okusumba bambi. Namayimbwa ye mukadde yavaamu embakiyamba ti yakookaati. Ndi muganda ndi wa kasimba ne mu lubiri eyo mbeera muweesi. Sirebaka lukukuza mbogoka nkyalina bingi bye sinaleeta. Emmwe muli nkomako eyo nti atatuweeza otulanga kiye. Dunda ndimwebaza nti omutwe ogutagwesa yampa bugagga. Obwongo nampa buyiye binvaamu ng'onyeenya mutooti. Sinnawatula mpozza obugero gwa mu mpagi olwo ne ngolomola. Situdde mubimba kubaabya n'abalina embuto mujja kuzaala. Bunyenye nkule bujja kuwoobaze nkuyige zinaayazina Allah. Abateesi bagenda kukolima ate abanaasiima bajja kuyitawo. Bimmegga mbimegga omanyi nno ananga nze baviye tinaamu. Ebyabando gasibiriimu nkukomerera mu bali n'ogutamiira. Yita naali erya nabe bwe sikyayimba nkunkumuka nyenje. Ebyafikka ku kintu muzadde ebyo bindeese ekirinnya mutikka. Lulina bannyonnyola waazi nti y'omuzadde kizibu okumugula. Ku mulundi guno nzize nga mbisiisesiise mu ngeri ebiwoomya. Omukadde maama ne taata basaana kwagala kyenkanyi wattu. Bikkula ebitabo ebitukuva n'atya Katonda asooka bazadde. Bubawuttula ekitiibwa n'emitego gy'otego ojja kukwasa. Olaba okakanyadde na miggo okuba n'abazadde weeyita kiggwe. Oba olibeera otya malaalo weezo ntoseza mu luzunzozunzo. Omusadde okusaka naye aba akungudde birimba bya kuzaala. Bw'ogula sukaali w'ojja olusanvu wadda mutwalo. Naye gwe okumala omwaka oli mu kibuga ogomoka n'onnalagge. Misosongule gikuyita loodi bo basekiyaaye n'obatamiiza. Abaakuzaala n'ofiisa be watumize mbebera amatumbi budde. Bwe basenga ensi y'emitafu by'opanga kwe kutomera enzikiza. Bendoopera ebiremyeza obudde bw'abaganga si bufisa. Ayoy'okunya b'obusungu osooza maama oba n'ovuma taata. Ayoy'okunda b'obusungu osooza maama oba n'ovuma taata. Bantu abo mbaagala lwanga singa munne ansa yanne madda. Baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi. Maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane. Bumbuuza ani akira kwani nkuddamu simanye era ekyo ekibuuzo kyomba nkikuba. Baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi. Maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane. Bumbuuza ani akira kwani nkuddamu simanye era ekyo ekibuuzo kyomba nkikuba. Kyenkanyi abazadde muve mubanyumiza wampisooti. Tewaliiwo nsonga ku mwana gy'oli wange kukyaya bazadde. Bwiso obw'ekiyaayeyaayo okwessa ku taata n'okyawa maama. Bamaama mbanenyamu ate mmwe muvaako kalunsa muliro oyo. Lwaki oba onyumiza abaana mbi bataalaba obbakyaya kitaabwe. Kitamma gwe musaako oyo nabanga mbuto nga ndekawaawo. Ne ndwala nga tegunfaako ogufiira mu nguuli wannamaato. Ate nga bwe mmala okuzaala nenywa bijaja nga nkoza mazzi. Malaya zaaguza ndoga nze bwe nakunenya nga ne nfuna miggo. Baana bange, baana bange. Mwali kyayo obuntu ogwali gwagala mba si kya muzaala. Baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi. Maama mmupenda sana ate taata mmukunda kyane. Bumbuuza ani akira kwani nkuddamu simanye era ekyo ekibuuzo kyomba nkikuba. Baagala kyenkanyize bonna maama ne tata bombi mama mupenda sana ate tata mukunda chane bombuza ni akira kwani mkunda musimanyere chechibuze chomba chibuka mbandi na chivuwa mupiro manyiviranze mputula lwange nandia mfuna naruoge chana chomusa jagwali mugu togala ne bange tenge tenge rio mwaka libude jenda gola vayo anetulia muge mandi muzi chemva mwotegeza ntinja galo kunda gama zade naruoga ya chimalako ulira ntibwe yanzira mungu mbunza mama jali ne mwabalanga dale ya feda yansula wundi na wiki nesiongera dala kubere mkalo mwote mwasingo yoyoyoyo ya mfere katonzi jukiza bemubuza wabigia wangu nze tata ya nyumize bintu ebyo dunda kuyamba chisuse singanze nkazezani kiweyo awonze nene nyatate ya yanjulize bya momwana konze nsabu umusonyi weka sita ya kuzala na ata kusauka tosalira musango muzadde tolina buyinza bwana gundi echo kuzala no muzazi chimalo kumwebaza bikoza bazijja mufufuru yense ebinnya by'omulwera byetaaga bukyali misana nkutte mulwenga biimube mirembe mikwana abawagisi yerere mbagala kyenkanyi mama ne tata bagwa tulo mama mwagala abazadde mwagala abazadde mwagala nnyo mama ate mwagala wanze chamulila mula berukundo mama afuwa nyakuzale tata mafuwa somate akanyama kasaba twala neka sukali obawe nobulingi bisomba nkola bwenche kakubange chimera chimera bumezo kuyembire tamagala wei sawali wa kusimbuliza kwa wei chimera chimera bumezo kuyembire